Kalira nkubulire amawulire gendeze
Kalira
Eyo jemvute wafe Desemba bulite eshintute
Kontute
Oba nasiba wano
Nasiba
Oba nasula wano
Onomika
Twala
Onyajule
Twala Twala mu baganda bo
onyanjule
Twala mu bakadde bo
bawe bintu
Okwagala kuva mu kuteesa Yensonga endeese gikwanjulire tukiteeseko
Onyanjule
Nasiba wano
Nasiba
Oba nasula wano
Onomika
Twala
Onyajule
Twala
Onyajule
Twala mu baganda bo
Onyajule
Jagalo ntware onyanjule mu bakadde obabulire ebinkwatako nsobole okukwagalanga
ontware
Jagalo ntware onyanjule mu bakadde obabulire ebinkwatako nsobole okukwagala
ontware
Okumale banga mbadde nkiroza Omutima ne kuterera awatali kubusabusa
Ontware
Okumale banga mbadde nkiroza nze Omutima ne kuterera awatali kubusabusa kona
Ontware
Esanyu lyolese obulamu bwange lya njawulo lya nsusso Esanyu lyolese obulamu bwange lya njawulo lya nsusso
Mu bulamu bwange lya njawulo lya nsusso